Black Market Records.
Jackson Dutch Bandabit.
Aye man, nalimba wali na tete.
Kukula kama keti.
Nafuna emergency kolo.
Gamu
na
saa.
Oliwa, where you de, where you pan. Eno chiku tetu kutatucharia. Abaseja baka baboi wano mchere. Tebatali zalire china kete. Yangu waboi oje tulio mchere. Nejaka pande biti na ye unowali. Bamo gomo funira kumere. Mide ya pandewe zijani mkubo.
We boso.
Tunja na ye funira.
Dino Force,
oh,